Ille ko keri leydi Nijeriya maɓɓa no gayi lewru Août wittino. Luumoɓe leydi Niger gomɓe dow keerol leydi din no keɓa saɗara maaji dow laabi cuttorɗi to ɓe tokkata ɓe gadda are maɓɓe.
E dow naannol e burtinol are wakkati mo gonɗe o miɗen keɓi saɗorma sanne dow muɗum ko sodateno hembereeru na keme ɗiɗi hannde nde enna so wi a sodan ɗum sey ndi ittuɗa keme tati na keme nayi torra o heewi sanne saɗormaji ɗiɗi keewi nden sa ummake ɗo enna yande jeɗɗi subaka to yande ɗiɗi wattu ñalowma fuu ta a ƴoyi kano fa a warti gadda guineji maɗa gara gatta nde bitigi maɗa kinnoɗa luumago maɗa hannde nde enna so neɗɗo dawi yeyi kano sey reedu jamma hey ko garta are fuu ko coɗɗa toon sey gadda ndesa luumo tafonɗan torra no woodi
sanne
dow laabi curtorɗi ɗi tokkoton ɗi ɗum won caɗale ko gonɗo no giya ɗon
laawol cuttorgol ngol enɗan gomin tokkotongol ɗon ɗum fa ande minen keɓa caɗale saabu laamu Nigeria no faloytomin ton enɗan ɓe mbiya seyne min joɓi ceede taw ɗum saabi jaati illum kano to enɗa seyneɗo heɓa ko joguiti sowona ɗum fuu ɓe acceta jomum witto caggal yonnagol ngol ɓe torramin ɓe kulƴinamin ɓe mbiya ɓe jaranmin kasina naadu kondanni dawra naadu kano ga yi min coɗoytana dow nokkuji tati kam wonno kano no ɗon kasina no ɗon jiga wadu konda no ɗon jon oni minen luumoɓe Niger minin gadɗo noddangal yaade e laamu Nigeria ƴewtinomin min tampata elagal alforma e maɓɓe gam min keɓa min jaara golle amin ɗe yeeso hoorejo leydi Nigeria kanko min gomin tewte e muɗum alforma on endan heɓ maɓɓintinamin laabi ɗi min keɓa min coƴƴo e golleji amin no worduno ni endan soni min keɓi ɗu konda ni keerɗi maɓɓitama nenno ne kayi ɗum latantomin hono moƴƴere lobbere sanne
saba iyayi daga kanno muna fatan ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan abun.